Yeah, the good boy Tom Boy. Where's man? Tell them. Oh yeah. Kwa wad yapo kidogo asira na chuki mioyoni mwa obado support yao kipimo cha upendo vipi nikikosea kesho taniweka kando watani judge agota mjali digo kufanya na fanya kufanya cha kwako mwiko tenda mema kwao tena sitake malipo kwani asina dhambi milele atayona pepo basi tafadhali usinijaji hapa kati yetu pia kuna wakosaji tubu dhambi zako zote ung'arisha kipaji ukimaliza kazi basi utavalishwa taji na leo tukikutana usinipite nipe tano sina budi ngoja nitimize agano nahitaji amani sio tena mapambano usinihukumu wewe hapo mwanadamu all God can judge me so check your time yeah.
Don't judge me.
Saba sabini imeandikwa msamehe ndugu yako na kokota sio vita vile nasema sio kwa sababu yamenikuta wengi wamewakuta machozi wanayafuta Mola nipandishe juu niwe kama nyota na pia na marafiki ambao wataonifuata hata siku nikidrop mikono yangu watashika na machozi akinitoka wana wataonifuta shusha sira yako chini simama ukijamini na vita vya kidini vimeshafika ukingoni askofu na padre wamekwenda msikitini sheji mafili anasali kanisani amani naongea hakuna naezingua magoti yote chini wote tunaomba dua sheria mikononi sio vema wetambua pumzi alikupa mola kuna atachukua na kupenda sana tena vema sio leo hata kesho milele mimi nitasema
Yeah. Don't judge me. Wanna kill a sick me, I need you on the street, check me. Don't judge me. Come on, I do a hack, I'm coming, nigga, where? Don't judge me. I do think I need capital, I'm not you, I'm going for it. Don't judge me. For anyway,
yeah. Nani kill him, snow map, I'm sally. Sameheni mkiona neno juu ya mtu ili baba yenu aliye mbinguni awasamee ninyi makosa yenu. Yeah, don't judge me.